Mohamed Walali Mohamed Group Yakar ñu jundé Yakar Ousmane Ablay Sow Louis Yaye Penda Man may Aliye Diagne Baye Babacar ak Ndey Binta Fay sama taw bu jigen Taguna Mbar Ndjay tagatuma Mar Ndjay Suma juli mam fal singi jingere ro Banday xecce tangre tangre juti banda Wali wali jinde jinne sababu jinne Ma tayran Sangiri mangiri giri giri jas 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 tan Wow 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 wow